Download kupitia pdjtv.com.
Chura pisikali na mgyagya uja sungua. Chura mwingu wa madeni madanga uja yanjua. Eti pisikali na mgyagya uja sungua. We mwingu wa madeni kwa mangi unadaiwa we. Kwa jinsi ulivyo uja mzidi baby wangu. Uja mzidi hani wangu. Kwa jinsi ulivyo uja mzidi baby wangu. Uja mzidi hani wangu. Shabba 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 shabba.
We kaka punguza shabba 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 shabba.
Now we dada punguza shabba 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 shabba.
We kaka punguza shabba sula mbaya kanyaniyo.
Now we dada punguza shabba siku taki mwenzio.
We kaka punguza shabba nisha kupatia mwenzio.
Now we dada punguza shabba nivyo ifyo mwenzio.
We kaka punguza shabba 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 shabba.
Shaba 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 shaba.
We kaka punguza shaba 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 shaba.
Ay, we dada punguza shaba 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 shaba.
Kwanza jina huna pesa huna sani kutake una nini.
We kwanza sura una shepu una mene kutake kwa nini.
Kwanza kwa nalingia nyata mjini na yame shepu ya nini.
Kwanza nyota una, kwa mjanga unasumbua. Nena na umbaya ulona umwezangu wa kutake.
Kaka punguza shabo 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 shabo.
We dada punguza shabo 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 shabo.
We kaka punguza shabo 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 shabo.
Ay, we dada punguza shabo 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 shabo.
We kaka punguza shabo.